ayabonga baba, ayabonga, ayabonga wena, wena baba, endodana le, endodana futhi, nawe moya.
Hallelujah.